the music, baby. Que pegas en el follow track.
Utawaka sana.
Apa peso white belly black.
Baby utatoka kinyama.
Hivi ndivo nilivo mi. Kama chafu likizo mi.
Sasa stop.
Nipo simple simple sana mi. Napeneza kuliko wote apa da.
Enase pasa dole sites.
This is a kubana.
Chigone kamba machone glass.
Sio kamba jana.
Niliva suru ale, suti ya special. Na papa makale, sirudi kesho. We unava aje, utokeleze. Kikose ya kodi, utatoka kama mse.
Ukivanyo na pendeza. Ukivanyo na pendeza. Ukivanyo na pendeza. Ukivanyo na pendeza.
Tani nani lan, tani nani lan. Tani nani lan, tani nani lan. Tani nani lan, tani nani lan.
Kama jukes
ama mamu ngo
shingoni kafa mjuice
mapoketi mido
pamba zangu minooks
siyo kare ko
embu cheki he looks
chata ya joko
mpo wege mnabaza kufanana
sare sare
kama mabata walo zande wanga jana yao nikiva ato boxa na peneza
mienga
makonves makaki mabeli
ya chenga
chini nkiweka timba
alo kanipenda
simbaiza kijinga zile wanazo lenga.
Nafaa suru ane, suti ya special. Nafaa pamba kale, sirudi kesho. We unava aje, utokeleze. Kikose ya kodi, utatoka kama mse.
Ukivanyo na pendeza. Ukivanyo na pendeza.
We can do nothing but my bling. Ata kama sena gashiling. Nikipendeza na jiwona ndo king. Kuna siku na maa kiding. We can do nothing but my bling. Ata kama sena gashiling. Nikipendeza na jiwona ndo king.
Ukivanyo na pendeza. Ukivanyo na pendeza. Ukivanyo na pendeza.
Music, baby.